exclusive from queenjams.com.
Zambia Kutalo. Wamkumanya. Erwan. Military fire like you were the one to go with the short cat to go on a way to go. Utah to tell and make sure I want ya. That is in a cabu that can make sure I want ya. Everybody went there with the phobe. Not if you have another with the number of your way. Be who you are, you are bad over. Each one has time, he can see can over. But you know the festival is otherwise you die, you a mother. That fucking echo to bombo. You mura vandi ndabanya dango to bombo. Rise up and send it yourself for to bumuna. Tomo. Nangu pabe pona kufukumuna. Tomo. Yes, I aire nga aire. Tomo. Nangu papo taka to baile. Tomo. Wangu tina wala vana. Leke vyo kumisengo bala ruala vana iwala. Wala tatu tina kuno disprina. Oti tatu bunda kuno. Havana fungo, havana goti, ni toto patoto. Zambaza na vana manini. Kuna vawine na vana vanini. Stick to your lens ya kumove. One day kakavali kaponove. Ima ima wikine ti mnyam nyam. Kewa mire zoni no imwenamu. Hati break ya tutensi ya kuno. Kovure firimba ya tutensi ya kuno. We don't fake it at all. Nyongo nyongo way you come back in here.
Competition, da mo na po zero. Level matter, na ichila pa makilo. Inzo mo na vai no class, ya kundo legesha. Itia uleta ya no na nalikuwa tenkasha.
Gora tina JK, forward ya ni vali venga ya. Panga JK, forward ya amuvelesha. Forward tura nyensesha. Na wabiongo vya nyuni motura mienchesha. I'm so fly, but inoti kunsarula. Wajawati kwa na vile na msarula. Nangu na ipofa kumbaura. For breaks kukamira pacha kumbaura. I mean Fika mafea. Kemba jamba uka kufea. Yoze pamba wapatika prea. Bustin jose askaturea. Sia tumu tunge tikiti. Noma wanu nomu kamwe betikiri. Face me life party noti muritari. Baskarera mikafia yonko na salari. Raipu ikisho mutendo. Uka papa chimbu kwa mure kitenge. Dize tomo wala kano ritinsi. Nikavari sambunga kushitisho mutinsi.
Competition da monapo zero. Level matter na ichila pa makilo. Inzo mula vai no class ya kundo regesha. Itia uleta ya no na nalikuwa tenkasha.
Worldwide music. Internationally known.
No other than.
Exclusive from TwinJams.com.